the next music.
Young Mary.
Nilianza kukuona macho, ndo kaanza kuhisi moyo wangu. Mapenzi yameniingia kwa ndani. Nilionja penzi lako, likavuruga ubongo wangu. Sijiwezi na kwa zetu jamani. Moyo ni love is what I feel, my love it dive in I see me. Penzi lako kwangu ni kama dawa. Ube is what I need, ninachotaka mapenzi mimi. Utachokitaka kwangu nitakupa sawa. Squeezing copies in the fire. Amini kukwacha siwezi, sitokumiza ukaondoka. Unayoni pa mapenzi, matamtam menwagia makopa. Umeniteka kipenzi, kwa umtego sitotoka. Moyo ni love is what I feel, my love it dive in I see me. Penzi lako kwa mumini kama da. Ube is what I need, ninachotaka mapenzi mimi. Utachokitaka kwangu nitakupa sawa.